This is the African Music Mix on the Voice of America.
For thought and good for your feet. The African Music Mix on the Voice of America.
Hey, oh yeah.
Samples of University King.
Sup world?
Hey, win.
I go by the name of Casper University, I pull it skilly. Make it cheat and the jam. But anybody,
oh yeah.
It's that time of the month where I prove that I got more flow than that time of the month. Spent up a lap of bus, so we can get high if you want. Word is that we gon' have a party. Take it for Taco Bell and Akulane. Last week, nigga, you might give a dude to my fine dark. I know we some cuckoo. And that it is that. Which one of y'all's willing to please me? Some please don't hate on my success, cause Jesus is a baller. He the one who writes the text out. Say, pray.
Bookings, no reach, she lives very juicy. Cargo, Shetley, Hootie, flow does not.
of the music you want to hear more often, right here on VOA. friends about VOA Africa. Music, sports, and news.
Would
Favorite music and the most reliable new source, VOA Africa.
Nasema wote,
wote kimya.
Nakayo nena hapa yatambusa mwenye kima.
Hapo,
hapo ulipo kama wependa pepo. Kwa nini uogope kifo? Unachekesha, aniparwa, unafikiri mbinguni utakwenda kwa moto kae.
Ama utapata zali kama Yesu alivyopa.
Acha kujidanganya, kwa Mungu si kwa mzungu. Unapokwenda kwa pipa kibidi kwa njia za panya.
Lo,
haiwezekani,
hasa,
ila ya imani. Unaelipiza baya kwa jema,
we ni shetani.
Aufai kanisani, aufai msikitini, na utufai kwenye fani. Take care, utapotea.
Aliwazalu mjinga ndilo litalo mtokea.
Na hindo Darubin,
Darubin.
Wasani mweke akilini, asa kwa mtu maki. Makini kiusani, ila kama mtali,
no setu pakapuni.
Watakokota chini, unafanya mziki bongo na acti kama mamtoni.
Ya nini?
Bora kuimba katuni, lugha ngeni za nini kwenye mziki wa nyumbani.
Wakati bongo flavor inapeta zaidi uswairini.
Ninacheka sana, hey. Kuna vitu vya kuimba venye mana kila kona.
Sasa,
inakwa vipu nataja taja majina. Tu nyimbo nzima, tena kwa mistari sio na vina. Nambari kwa darubini kali. Ndo mana mziki wangu naegemea kwenye ukweli. Kwa mfano,
labda ungewa kwa mfano kabla hujashusha kibano.
Nasema rap ni ukweli mtupu. Rap kiasili, rap si kuimba uongo
kama siasa za bongo.
Useme kwenu mnapenzi wakati juma la udongo. Kwa mdogo acha upambe, unapopelekwa tu na kwenda kama ling'ombe.
Simama tupe ujumbe,
kama wezi unyamaze. Nasema mara mwisho,
sio lazima wote tuimbe.
Watu wanataka ujumbe, sio majigambo tu.
Nasifungono na pombe
kumbafu amna Sony, yeah. Kwenye zama za ukimu, kwenye nchi masikini ya pili kutoka chini. Afande na shanga,
hata Mungu anakataa.
Kwa msanii wa nchi hii kuimba nyimbo za furaha kila saa.
Wakati uko vijijini watu wanakufa kwa njaa.
Haipendezi kutumjali mwenzako ti kwa ajili ya mavazi.
Haipendezi
ama kujiona bora ti kwa ajili ya makazi.
Haipendezi
kuna tofauti gani kata Temeke na Mbezi au labo Kishimbezi utakapokufa hauozi.
Kwa shangaa
eti majani vipi, kwanza stopisha miti. Nimuulize kijana alicho kipatani kipi.
Aliponyosha miguu wakati blanketi ni fupi. Alingatwa na mbu kwenye visigino huyo.
Mimi ni msanii, mimi ni msanii, kioo cha jamii, kioo cha jamii. Mimi naona mbali, mimi naona mbali, kwa darubini kali, kwa darubini kali. Mimi ni msanii, mimi ni msanii, kioo cha jamii, kioo cha jamii.
Bado tu mwaka
mwaka huu haki ya nani mamluki kwenye game mtatokata kamsitake
mahindo manake
mwanamke kama tak basi mwache aende zake
usimbake
kulazimisha penzi ni hatari sawa na kulazimisha fani
kisha unaleta utani
mpumbavu hilo ni kosa kama padri kubaka mumine
au kama teacher mkuu kumbaka dent ofisini
utafungwa
alabuni utanyongwa
kwa mdogo ndani ya shamba la miwa hawezi ukavuna miogo
kuna tofauti kubwa kati ya wivu na usongo
sahau superstar
superstar
kujifanya msanii ndani ya jumba la sanaa
wasanii tunashangaa
unashuka si tunapaa
unainuka si tunakaa
ukipotea
kwetu fla
adui
mwombe njaa
nanyosha mikono juu
hata kama alikuwa shujaa
mimi ni msanii mimi ni msanii kio cha jamii kio cha jamii mimi naona mbali mimi naona mbali kwa darubini kali kwa darubini kali mimi ni msanii mimi ni msanii kio cha jamii kio cha jamii mimi naona mbali mimi naona mbali kwa darubini kali kwa darubini kali
fande sele haha mtazamo ni ule ule toka bongo rekodi ya kama Dr. Gaure nice Sara Kelly ya bongo rekodi fande sele na majani kinywele mtazamo ule ule ya darubini kali
to you loud and clear with your favorite music. You're listening to the African Music Mix on VOA.
Bébé Matou, au meilleur de sa forme. Tant pis pour les jaloux. Mama anda kamba na tere simbi simbi nga pege mawae la nina chate acha chiringi la sala tiku pi plaso ai timoninye timoninye na tere simbi nga ndogo leli kutesa mokite kongo patu
Mantenemos que todo Africa Music Mix, the best music.
is no tastier recipe around. The African Music Mix on VOA.
Kina mama mpo. Ni pararira si pararira.
Let your fingers do the working and your emails does the talking. Send us an email from wherever you are to just where we are in our studios in Washington, D.C. Email us at africanmusicmix@voanews.com. African Music Mix is one word at voanews.com. We can't wait to hear from you at the African Music Mix on the Voice of America.
Another song reflecting the views of the African Music Mix on the Voice of America.
Chilling out for the Shabazz Alley at Chepa. Positive that the best things in life are free. Just tune your dial to the African Music Mix on the Voice of America.
Ayon Cameroon, Yevana.